ukhokheli show mphethu emsulator ndaxa ngisehle stage wavelumedi one biza uthi ndiyi-role model yakhe yena uyandifila ambila kunothila ulapha umjida kancane midi sospida le way iyandifila ithe inaxesha likamjida uthi ufuna ipicture nandambambekisa wancinganeetshomi zakhe ndaqona ndizawugqithisa sithe xa sigqibothatha ipicture waphinda wandibiza uthi likhe yungo wethu sonke njengobhiza uthi ufuna iquick ndithi haya undibaseli amnolonga iplaya mna nawe yam ijeri ndithe ndisathetha loo nto umedi wandibamisidiri andazi nangenwa intoni ngqona nam ayandisagiri obubundim khaze ubuza ukwenza njani mede kwela phambi kwabantu kuzothiwa unalayini kaloku mna ndiyobhara
sile showinide njekhawurisa ikrisha ngengemeda mjida yathi baseleke nimbra yata izuzulisa kandifuna ushuta nam kalo ndiromodele ndimi baseleke nyani sile showinide njekhawurisa ikrisha ngengemeda mjida yathi baseleke nimbra yata izuzulisa yonifuna ushuta nam kalo ndiromodele ndimi baseleke nyani
uthi ndiyi-role model yakhe everywhere I go yena umethu yandilandela shipi like nandifuna ulike andibaseleki nguwe no nandifuna ulike uthi like ina nibefte ndekunika andibe like jila andibaseleki ima I got my own chick so ndonqena uthita kancaneso speeda yabuyisa ndifuna malini yena uzonika khandibe ndilibazisa namndavele ndastriya uthi ndiyambasela ndithi uzohetheka andibaseleki so relax uzohetheka uye wascrima bra I was like ima uyandisalatsala bra nditisuspida uthi uyandithanda mnani ndizondika ulapha umjida so wena uzobetisa yebana ndakila but I got my own chick bra ye andisenalo ixesha lojida iinyawo zinotaka so wena njithatha ipicture ndifuma ngathi ndaspida so sorry ndiyaxolisa uthi ndiyorol model yakhe every time she sees me yena umethu yandiscrime ifloppy one ofona sizame atoli andibaselekile nto sozisebenzi isimoko ndonqena udlala ngaye so uthi mithi kancane kanye uatshuzwe mumedu mjida khe ndonqena ubafani so hayi ekusemandimele
khawurisa ikrisha ngengemeda mjida yathi baseleke nimbra yata izuzulisa yonifuna ushu